Beats Meritino Beats.
Oh na na na. Yeah, queen, we are tali. Unasukuma moyo haukai. Mai, we are sali. Ushanifunga kwa wale spai. Hawakai, hawajai. Ushanikuwa moyo siko hai. We ni nani, ama chai. Unaunguza shila stoi. Hawakohoi, hawatoboi. Hawabumoi, hawanimoi. Hawajidai, hawatonoi. Hawakujui, wala sipoi. Mina yumba, na vimba. Natamba, na jeza kalumba. Nafumba, naomba. Kwa chumba, unipagu numba. Washamba, na wachamba. Hawana shamba, wasoma kenamba. Najilamba, nakomba. Kula pemba, wasema kenimba. Hawajijui, hawajijui. Hawakodoi, hawafunoi. Hawakundui, hawatimui. Hawajikoi, hawajijui. Yeah. Oh na na na.
Mvua inanyesha, sasi kwa gani unavyo katisha. Miss navyo wakwa misha, nipaku nani kisha. Likizo hawa patu navyo wali misha. Vidonda tunawasa fisha, mahindi bila tatu na wacho mesha. Kibanda kina wase esha, waritaka kupanga sija wako desha. Kana shepu nikikale, kaka nikalambe nika embe jamta. Kana pepo weka mbale, kaka nikaponye nikachanje. Dawa kamefuka sina shaka, shepu nachotaka. Kalirio ni sadaka, diwaze wanakataka. Kwa wale naona kesi ya kubaka. Kanavyo wako sesha lana wona taka taka taka.
Oh na na na. Yeah. Oh na na na.
Kana kaweka kana peka. Hona na na kelele kana foka. Toka mikuna kana veta unga twitter. Ona kwa mafiga kana waka. Lika tamke bakuli kina fuji. Hona na na kalevyo kana mepu. Nikepu moyoni wanawaza kukalepu. Hona na 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 na.